shine bila kali kitiwa huwa hai na huko fiti napenda unapofunga gaka nikiwa huwa hai potepo tepo na nyuma yako sio la nchi hino huwa hai na kabidi kananifanya mimi nikuzimia huwa watani fanya moyo jeza bailango na ulivo kuti kwanza na ukitinga hando ati mama mawe Kiti mambo ya nisipo na bo tiki jajiki 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 baby don't tell you don't come to kura me wiki dawa mami yo imejiko kina mwendo tutie nanga mina we happy baby don't tell you don't come to kura me wiki dawa mami yo imejiko kina mwendo tutie nanga mina we baby mina tako seme kweli kama you love me baby Hai, umeniweke ya kizisi ni poroho chuchu, baby Hai, na mina tako seme kweli kama you love me, baby Hai, umeniweke ya kizisi ni poroho chuchu, baby You got a beautiful kiramcha mchina we Cheche fuli, mipesa fuli we Waka waka, na waka du Funga safari, kwenda kimaribu Na uki waka waka, una waka du Funga safari, kwenda kimaribu Yani, mina kufikiria Moyoni mwangwe Mina kuwaza maisha ni mwangwe Don't tell you, don't tell you, turami Wikita wa mami yo Imejiko kina mwendo tutenanga Mina we, aki bebe Don't tell you, don't tell you, turami Wikita wa mami yo Imejiko kina mwendo tutenanga Mina we Aki mama, 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 mama Sauti nkina nda uwe Nyanya dama, nyanya dama Samba na kuhenda uwe Anapokata, mwili matata Nyuma ni kama kajana umati Nikimupata, mogona bata Waya Anapokata, mwili matata Nyuma ni kama kajana umati Nikimupata, mogona bata Waya Don't tell you, don't tell you, turami Wikita wa mami yo Nimejiko kina mwendo tutenanga Mina we, aki bebe Don't tell you, don't tell you, turami Wikita wa mami yo Nimejiko kina mwendo tutenanga Mina we, bebe Don't tell you, don't tell you, turami Wikita wa mami yo Nimejiko kina mwendo tutenanga Mina we, aki bebe Don't tell you, don't tell you, turami Wikita wa mami yo Nimejiko kina mwendo tutenanga Mina we, bebe